Zbeats.com.
Hey, DJ Maggie.
I seen your mama walking downstairs. She said she's missing you, ndi wewe kachabe. Fose ni machita ando. I'm no trouble. Nakuyewa asembe wenzeko. No trouble. Oh, oh, oh. Kuri bwanji kwe ulidi. Mvera bwanji hapa sumani ona. Wisho mani yewa ine baby. Leka shime keka story. Harabaka iwa funa kakelo. Ati nikafune nikusi. Yeah. Ati suza pwela jina silo naenda kulibe for believer. Oh, oh.
Ah.